I, G, H, I, G, Z, C, Sui, G, Z, I, R, I, F, I, Q, L, M, N, I, H, I, W, I.